eziningi ibeka kuwe ngiphela kuwe inyembezi qala mehlo mangikhumbula lezansuku esezandula esezandula inyembezi qala mehlo mangikhumbula lezansuku esezandula aye sezandula ngikukhumbula mama umama wangizalayo Mama, oh mama, wangibeleta Ngikumbula oh mama, wangizalayo Ngikumbula oh mama, wangibeleta
Mama, oh mama, wangizalayo